intima nokutingikale kwilwintima kuthankale phansi ngiphela amandla siso angilwazi ngiphendule ngisise baba.
Injabulo igcwalunge lufudumale